Had to rap. Watch out, Tani. Had to rap. Had to rap. Had to rap. Had to rap. Watch out, Tani. Had to rap. Had to rap, had to rap, had to rap.
Matengo naonekana, makosa yanafanana. Ndo kusema, udhaifu unafana. Naona leo juzi na jana, ni sawa tunazama. Sio pekee wazima, hata wagonjwa wanasimama. Na hakuna ruma,
hakuna ruma.
Mtawala viroja, eti naye adai heshima. Macho wengi yamezima, nuru yangu ipo vyema. Mtapitwa yote azama, leo nageuka kuwa msema. Nina kinywa kisima, hamna siku akina. Ujazo umeenda vina, wala uwezi kupima. Naomba radhi jamaa, hiki kipaji kilema. Yani taji miujiza ni zawadiwa uzima.
Jaza jedwali tumia bongo tafakari. Na vyo tema madini yasiyo na tathmini thamani. Jekai sari pewa mwenyewe kimani. Hatu rap tuweka kambi. Tangadha vita kwalo mchozoni kwa sifa na chambi chambi. Piga isabati ndia zako kufikiri karabati. JLT panga mikakati kama Kristu na 12 wafuasi. Leta wakofu kwa MCs wachofu.
Inayumkini kwa ni wapofu wakwele. Na hata mwonapo mambo bado na koso sahihi. Wengi vichwa sobi nafso losalia wako wazi. Ubongo mepigwa lakiri hasa upande wa tafsiri. Ni elimu
au biashara,
vichwa kwele
au wasara.
Wahanga mbele ya dhira, mioyoni hamna wimara.
Had to rap, watch out Tani. Had to rap, had to rap, had to rap, had to rap. Watch out Tani. Had to rap, had to rap, had to rap, had to rap.
Nipe nao staili heshima, au ntaichukua kwa lazima. Uwezo nguvu mstari yote nina. Midundo mitindo vina nini sina. Waliojivika za kondoo kumbe machui. Wamejichomeka kia ina.
Si unajua,
sitaji taje majina.
Hesabu wangapi wangali wapo toka mapamba zuko. Wangapi wanatengeza mshiko, wangapi chuchu na mvinyo.
Ni kama dafrao tujuu ya chombo. Itawapa garika wengi mlokwemo. Wengine mzibwe midomo, sisi tubaki na msemo.
Napenda sana uwepo na napenda upewo zito. Lana shaka uwepo wako na manisha wafani mwanguko.
Eti ni jungu kuu, sililo chemshua chai. Tulikakosa hata ukoko. Sasa kama ni kichapo wala hata uyopunda. Kama wezi kwenda nacho,
maji weza kwa dawa. Kukifu kabla ya konja ni ujinga na isivyo sawa. Lidhani tui ni ziwa, ndo sasa mefunuliwa.
Mebarikiwa, jaliwa, shairi kiakili, kimwili, kamili.
Nikifanya ufanya kweli,
andika shairi
kama mwanabari.
Hakuna swali, kiwango chako kiko chini. Linganisha nami mfalme kama Solomoni. Toka enzi raba mtoni, chana chana vunja mic.
Zisizo kifani,
moja rap, mbili rap, tatu rap.
Had to rap, watch out Tani.
Had to rap, had to rap, had to rap, had to rap.
Watch out Tani.
Had to rap, had to rap, had to rap, had
kama
to rap.
K-A-S-I-R-I na kuja bom bom. Karatasi na kalam,
kubum kuba.
Vile kwanza livyo anza, wala sito taja wote. Rhyme song thing na rob, nani alidhani wapo wengine wataweza. Sasa mshikaji ukiona mimi,
makini makini.
Sasa mshikaji ukiona mimi,
makini makini.
Anajua likubale, kaje mdosho akasaliti. Akaona kaniweka msalaba, kaniachana pumzi ilhali. Nipona waona mbali, Mola na tupo mahiri. Maisha yana ubashiri, mwelekeo ndo tafsiri. Naongeza marafiki kina punguzo penda shari. Walo kata mshumaa kunga wajihi wa kibatari.
Wakamini ubua ulimlaza tembo chali. Bado jasiri kasiri wala jazba nyuki. Ai kingi nile asali. Na leo macho pima iwe kama usingizi. Nililala jana sasa usiku joni. Mivyote kwangu mchana. Iki kichwa cha dhamira kuvuna. Wala sipo kubanana.
Anetaka tu banana ni bane. Asietaka ni ngoje. Shazi la mabinti likimea tani acheni wakabe. Haitarajiwi ni wangushe. Mfalsafa lewi shibe. Hapa dhamira ni dhana dhihaka. Sio tu na rap,
na sababisha
mwendo wa mashada naona wengi tawashinda.
Had to rap, watch out Tani.
Had to rap, had to rap, had to rap, had to rap.
Watch out Tani.
Had to rap, had to rap, had to rap, had to rap.